This is the African Music Mix on the Voice of America.
Sounds of the continent, where it all got started, on the African Music Mix, on the Voice of America.
Yeah. Do you want to hear? Chances are you will on the African Music Mix on The Voice of America.
What does Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
When my people see me, then they holler. Yeah. My people for. People they see me, then they holla. L, I carry. carry like Okada. Grab me hot trap, mafia me hot kama kama. Call me Mr. Lover, man, I know be shabba. Remember the time where I know get gaba. We dey holla for my dinner to a shine. Me and my brother be waka Sahara for Shara. Now I'm number one rapper for Ghana. Ain't it funny how we get into every day? Day, can I me about me chemi? Pop a bottle, Charlie, make we dey celebrate. Great, can I me about me chemi? If I know get nothing safe, I get swagger. Me got my people who dey hustle in the ghetto. Got up for the butter, we dey holla for dollar. Girl in the club and she dancing like right now she do it like. When my people see me, then they holla. My people for. Then they holla. Yeah, yep, we be up in the billet. My pockets be filling with millet. We standing on top of the bar with a chick in the back with the hands to the ceiling. I know you be taking the rhythm, Mr. Friend. Turn up. And we did what you know we didn't. Call up my bank in a minute. They put me in prison. I'm making the killing. We winning. You never dig on my level, Charlie. Ellis ahead, you a turtle, Charlie. The voice in the top for your head, they be devil. So make you no try. I did beg with Charlie. So duck your juju, Charlie. Duck your agbala. I double like we get some in a cabal. We in the club with a couple of chicks and they're moving their body like that's in like. Cha, 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 cha. When my people see me, then they holla. When my people see me, then they holla. My people fall. Then they holla.
If you are looking for tunes, you've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
Kateka mokuipo njowe kibaka kibaka Umefa jinsi lako lako payuka Mago yako na mamwiri nako Umenyofa kerafu na visa utinyago Utinyago wewe Satongia kwa mfiku kwa mtoko wangu Sona kunja uko Sajifanya kingwendu ni utoke desu Nimetoka mafunzo ni moshi Nambinu zote za kijeshi na kipolisi Kibaka mtoko kama woni baba ishi Kisa chisa chitwe chochote ni utoke mtoko wangu Kuka muando kati yangu Tumepata taarifa za kwamba unauza gongo uongo unabisha lugura hapo likikuangukia usije ukalia wewe unajifanya mjanja moyo wewe aka kapasika kumeka gongo alafu unajifanya maji ya kunywa tunye turewe mtipie magwanda unajua wana wako Dar es Salaam kwa sisi polisi wageni hata tukiwatongoza bila mkora wa makonda wako baba alafu ni maji huyo ukiwaambia mambo vipi wanajibu kama mgambo kasoro kilu kwa nini wasijibu kama polisi kasoro bundu I say fandemo unajua ni case Kukupa mkambo kuliko sisi mapolisi Au kwa desi na makonzi ya utosi
Wengine no, tiwa ya
Udo shahidi
Wengine no, tiwa ya
Unaikuwa na tumbo joto we
Uza jela
Eko kachi, unayampe vizuri
Wengine no,
tiwa
ya Wengine no,
mangi unajua utani na wana chimizi taki wewe vijana wa bongo leko tukukosa wewe mwili mkubwa ningewapa kesi nimepita maskani ya wakani mtabibi mshikaji wewe kwani mimi mwanamke lazima maafande tuheshimike najua kiasi gani tupo sisi afande samweli mtuambea afande gosha mtu atabola afande saidi mtu Dar es Salaam akamati ovena ukapoa salamu anatea kucheshi majina na heshima vinaondoka wanatuita manjabu mamwele wazee sisi wazee wakati damu na chemu kula mtute kunguli jina notupa bosi wetu lazibo mtano kipano che vitabu chi kachin kachin
wengine no tiwa
ya
À nos amis d'Air Afrique, ma voyant ange, Symphorie Léonce Gokey. Au lona Jean-Marc.
Music mix where genius meets rhythm and the voice of America.
Saka, Papa Nakaboli, Homa Sukan. Travel from Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
Wendo mimi nataka
to the heartbeat of Africa, the African Music Mix on The Voice of America.
Yeah.
the best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Who do you want to hear? Chances are you will on the African Music Mix on The Voice of America.
I'm fike fie na sana dia kopa meso na fiaide Ansamine pakume aleli lavano kona bafwa katwisa bakume pere tinari no mukashana mutauni mona fintu anchita mayo nombo kakumbwa vani felo ine wande manika no makabu mashani abana bachula mayo wandi Alabala teka nyawai pusha ichupo ni babidi Uwa hunza tuni kabola Sunga kasanga mwini nso Nga wabu tukila uwa unaula Fwaidi se chisinka Kukapanya neko kwete fye
Coming to you loud and clear with your favorite music. You are listening to African Music Mix on VOA.